sewungazwe usole umfowenu usole nodadewenu usole nomakelwane awumsole ngani lona hlala nami sewungazwe usole umfowenu usole nodadewenu usole nomakelwane awumsole ngani lona hlala nami
Sewungazwe usole umfowenu usole nodadewenu usole nomakelwane awumsole ngani lona ohlala nami sewungazwe usole umfowenu usole nodadewenu usole nomakelwane awumsole ngani lona ohlala nami mina ngisole ukuthi nguwe awumsole ngani lona ohlala nami
icho ngoba kade sehla senyuka sambe ezinyangeni icho ngoba kade sehla senyuka sambe ezinyangeni kodwa zingizokuphethezana kodwa basho ukuthi uphethezana icho ngoba kade sehla senyuka sambe ezinyangeni Umandaza Zuguti, Ustache Peace Kutanilazi.